Yeah. L'exception de tout ce que tu penses. Non.
Touch.
Il y a des routes que tu dois prendre seule. Sans attachement, sans famille, sans partenaire. Juste toi et tes mères, avec un sac à dos de rêve. Dixon. Unazali waka wepeke, na wakifa tu ni wepeke. Butungu yako wepeke, majukumu yako wepeke. Sukuma zako wepeke, ukuzaliwa judeke. Shukranya punda mateke, kila mtu na njia yake. Natuka tu niko mundia, bila kuelewa nala nitia. Safari ndefu bado nasogea, giza mingi mali naelekea. Naanza ona mwangaza tena mali kazana. Kanoma moyo kukaza, vute na mwendo kwa kaza. Mikanda yote kakaza, watu wakasema kama muda niko na upoteza.
Giza nele, kifo mbele.
I'm unstoppable, incredible, untouchable, expendable. Give me a paper and a pen, even if on a karate. Ujie yangu huko mziki, muzuka yake ayeleweki. Inanipada na shabiki, nekipanda haishuki. Mujani likuta wakubwa, nani ya gebe kabla sijakuwa. Lilipiga vito, nilivunja moyo tamasi ukatalo na walipua.
Kiza nene, kifo mbele, nikaya na miba, kushaya na msinda. Kiza nene,
wanafanya karamu kishindwa. Hata nami leo napingwa, ila naamini utashinda. Wasikutishe, wasikopeshe, wache wabishe, wao wabishe. Milima panda bila kelele, kaza mkanda nosonge mbele. Hata kazi fanye kuyo nosiwatege masikio. Na kazi ya mvivu wivu, mvumilivu ula mvivu. Usitamani kiato kyangu hata ukikivaa hautembei. Sitamani macha mutu narizika na natu pata kila day.
Kiza nene, kifo mbele, kikaya.
Take five now.